Yeah, ha, Kaka Empire, Femi One, Avril, what? Okay, aya.
Haujasikia washasema, washasema. Haujasikia washasema, washasema. So we unasema, unasema, we unasema, unasema. Sisi ndio kusema, ndio kusema, sisi ndio kusema. Ndio kusema, washasema, ilisemwa, tutasema, itasemwa. Sisi ndio kusema.
Wale wasani legit, ndiyo tunaligalize. Sisi ndio kusema, tunawapa hit na marime. Tunge kuwa cop, tunge jipata wanatoa bribe. Tuna run the show, number ni 254-7205. And you are to die for independent, mithili ya July 4. Amadek 1-2 Kaka verse 3, Mike waki check 1-2. Like okay. A walk in the bank to ki check
a washasema, washasema. Haujasikia washasema, washasema. So we unasema, unasema, we unasema, unasema. Sisi ndio kusema, ndio kusema, sisi ndio kusema, ndio kusema. Washasema, ilisemwa, tutasema, itasemwa. Sisi ndio kusema.
Nilisikia wakisema mi malkia. So who am I to say that I ain't? On the mic sounding oh so glorious. Walichapa mdomo na wame. Calling in nyambura like you know me. Cause you read about me boss. Kambali na mimi. Cause how ni wezi mimi. Kaka
okay.
Wacha waseme.
Haujasikia washasema, washasema. Haujasikia washasema, washasema. So we unasema, unasema, we unasema, unasema. Sisi ndio kusema, ndio kusema, sisi ndio kusema, ndio kusema. Washasema, ilisema, tutasema, itasema. Sisi ndio kusema.
Bado kampia tunimula. Uliza kina tiri. Na tuna run this town. Manze ka Jay Kanye na Riri. Right. Mr. Focus 24-7 sana. Uliza olimote wa bidi. Miaka yangu 27 anaishi ndani ya TV. Unataka pretty lie. Au ni kupe ugly truth. Saizo mistari ni fly. Na naishi ndani booth. Keep jumping kama side. Hata coin ina pande tatu. Bado juu kako fear. Mko chini kakamba kiatu.
Haujasikia washasema, washasema. Haujasikia washasema, washasema. So we unasema, unasema, we unasema, unasema. Sisi ndio kusema, ndio kusema, sisi ndio kusema, ndio kusema. Washasema, ilisemwa, tutasema, itasemwa. Sisi ndio kusema. Haujasikia washasema, washasema. Haujasikia washasema, washasema. So we unasema, unasema, we unasema, unasema. Sisi ndio kusema, ndio kusema, sisi ndio kusema, ndio kusema. Washasema, ilisemwa, tutasema, itasemwa. Sisi ndio kusema, washasema.